to come, brothers and sisters, again to this gospel gathering. John. Again, it's another day that the Lord has given us. Everything is the Lord who purposed and directed that we should enjoy it. Enjoy sad times as well as joyous times. It's only the elect that can say that they enjoy sad times and joyous times. While the religious groups of people, they only enjoy the joyous times. When the sad times comes, they say it's a devil who has come with this.
There have been in the book of First Kings chapter 12 from verse 25 downwards,
but today we'll just stop and we'll continue it next week, but we should go to John chapter 18 from verse 1 to 3.
Takala tuti mbuku la wani mafumu chapter 12 ndi maika 25 kufika pa ndi maika 27 ndipo lero liti kalatita tili imakaye mbuku limene lili mbalo mwake tibwera kubuku la Yohane chapter
18 from verse 1 to 3.
Yohane chapter 18 ndi maika ya 1 mpaka na pa 3.
I'll start verse 1 and brother John follows suit. When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered and his disciples.
Mene Yesu adanena izi, anatuluka ndi akuphunziraje, kunkatsidya lijala nsinje wa Kedroni, kumene kunali munda.
And Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus oftentimes resorted thither with his disciples.
Koma Judas iso amene akampereka iye anadziwa malowa chifukwa Yesu akankaku kawiri kawiri ndi akuphunziraje.
Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh hither with lanterns and torches and weapons.
Pamenepo, Judas imene adatenga gulu la asilikali ndi anyamata kwa ansembe akulu ndi afarisi. Anadza komweko ndi nyale ndi miuni ndi zida.
4, 5, 6. Jesus, therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, whom seek ye?
Ndimeya follow, kuti pamenepo Yesu, podziwa zonse zili mkuza pa iye, anatuluka nati kwa iwo, mufuna yani?
They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
Verse 5, akuti, anayankha iye, Yesu Mnazarayo, Yesu ananena nawo, ndine. Koma Judas yemwe, wompereka iye, anayima nawo pamodzi.
Verse 6, as soon then as he had said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground.
Ndimeya 6, ndipo mmene anati kwa iwo ndine, anabwerera mbuyo na agwa pansi.
Then asked he them again, whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
Pamenepo anawafunsanso, mufuna yani? Koma iwo anati, Yesu Mnazarayo.
The last verse 8, Jesus answered, I have told you that I am he. If therefore you seek me, let this go their way.
Ndimeyasi 80. Yesu anayankha nati, ndine. Chifukwa chake ngati mufuna ine, ligani awa amuke.
May the Lord, who is good, bless the leading of his word.
Ambuye wabwino adalise kuwerenga kwa mawu ake.
You have read the book of John. John was one of the disciples beloved by Jesus Christ.
Tikamayangana ruza ya umoyo wake wa Yohane, timapeza kuti Yohane anali mmodzi wa ophunzira amene anali okondedwa kwambiri ndi Yesu Kristu.
And the other thing that is here, he says, after this, after Christ has spoken certain words, he went forth with his disciples over the brook of Cedron.
Ndiponso apa tikuona kulankhula zonena kuti mmene adanena izi kunena kuti panali mawena amene Ambuye Yesu analankhula ndi adatha kulankhula mawu amenewo anatuluka ndi akuphunzira ake kupita ku msinje wa Kedroni.
The question might be, which are the words that Christ spoke after then he went to the brook Cedron?
Komatu funso likhozo makhala kunena kuti kodi ndi mawu ati amene Ambuye Yesu anayankhula kena kunkumanya mukano kupita ku msinje wa Kedroni.
Chapter 18 is the continuation of chapter 17, whereby Christ was praying for his disciples and for the coming, forthcoming disciples before he took a step to be crucified.
Chifukwa ndime ya chapter 18, chikungokhala kupitiliza kwa chapter 17 kumene Ambuye Yesu anali kupempherera ophunzira amene analipo komanso iwo amene akukabwera amene adazakhulupirire Yesu Kristuyo asanakaperekedwe.
This is the only time when Jesus Christ was near to be crucified and he saw his death afar and sees that this is the day that I was waiting for so that the scriptures might be fulfilled.
Iyi inali nthawi imene Ambuye Yesu anali pafupi kuti akaperekedwe ndipo Ambuye Yesu poziwiratu kuchioneratu ichi chinthu anaziwiratu kuti akufunika kunena kuti akakwanisidwe mawu onse olembedwa za iye kuti akuyenera kupachikidwa.
Because it was only the time, the hour, whereby Christ might be glorified and God himself might be glorified in the death and resurrection of Jesus Christ.
Neno popeza iyi inali nthawi ndi nyengo yoyikidwiratu imene Yesu Kristu ati akalemekezedwe kuti akalemekezeswa Atate pamene iyeyo akapachikidwa komanso ndi kuuka kwa akufa.
Because we saw it on verse 7 of chapter 17 of this word of the same book of John, whereby he says, and Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also might glorify thee. That is the day, the crucifixion day, that will bring glorification both to the Son and the Father.
Chifwa tikamaona mu chapter 17 ndi maiko yambayo akufotokoza kuti zinthu izi anayankhula Yesu ndipo mmene anakweza maso kumwamba anati Atate yafika nthawi lemekezani mwana wanu kuti mwana wanu akulemekezeni inu apatu nthawi amakalankhula nthawi yakuperekedwa imfa yake imene ikachitike kuti ndi imene ikalemekeze Atate kumaso mwana.
When Christ was doing all sorts of miracles, he never said the hour has come of glorification.
Komatu nthawi yomwe Ambuye Yesu anakhala kumachita zozizwa mamimirakuli ndi zozizwa zosiyana siyana sana nene kunena kuti yafika nthawi yonena kuti Atate akalemekezedwa.
Why Christ never said about glorification during the time of feeding the multitudes, raising up the dead, praying for the sick? Why?
Kumano nchifuwa chani Ambuye Yesu sana nene kuti nthawi ndiyolemekeza Atate nthawi ya ulemerero yakwana pamene anali kudyesa magulu anthu ambiri kuchiritsa odwala kuukitsa akufa nchifuwa chani Ambuye sana ankhule nthawi imeneyi.
All the miracles that Christ did was just a matter of collecting the people together so that he might preach the little gospel to the people.
Mirakuli ijabu yonse mene Ambuye Yesu anakhala akuchita cholinga chake chinali kungosonkhanisa anthu pamodzi kuti anthu akhale pamodzi ndiye akatero awalalikire uthenga wabwino wa choonadiwo.
So miraculous type of ministry is not the gospel preaching centered.
Ndiye noti udumiki ochita zozizo opanga milakuliwo sindi cholinga cha uthenga ayi.
Because even when we go into the book of Mark chapter 16:16, we saw that they said, and these signs and wonders will follow thee, not leading thee.
Chifukwa tikamayangana buku la Mariko chapter 16 ndimeke 16 akulangula zonena kuti ndivo zizindikiro ndizo zizwa dziza kusatani wose nena kuti imwe musasogolera zizindikiro zwaye.
Miracles never lead the elect. That is gospel that lead the elect.
Zozizwa sizimatsogolera osankhidwa ayi sizimatha kuwasogolera koma pali uthenga umene umawasogolera anthu osankhidwa.
He brought to life Lazarus so that the people should know that Christ is the resurrection. Not that he'd be going up and down, resurrecting people, raising up people from the dead now.
Majisanzo, ambuye wanamu isabu Lazarus kwa kufa. Ndejo linga choka mukisira kwa kufa chochi. Amafuna kukangonesira kwa nukutaka zindikile kuti Yesu yo ndiye kukandi moyo. Osa linga di chitunzi tunzi kavena ngati chizola wezi chone na kudantu basi. Hazi ukisana kwa kufa zibimpira na kudantu kwa kufa zukai.
When 5,000 numbered people ate the food, it was not the center of the gospel because they just eat the food off, they go to Tyrant and left it.
Chifua, pamene ambuyesu anajesa antuzikwi azisani. Siku tito amagata ntawazo zone na kuti basi, ndi kuti nchitwe kala imene kuti antuazi azijia zimene zozo, azi ngonja zamba mira kuzotero zoai. Chifua, azichakunye jimene anajacho, anaka pita so kudoi leti.
But he let the people eat that the food as a picture of Jesus Christ, the bread descended from heaven, the little food over the elect.
Komadu ambuyeyo, analola kutangu amini wawo aje chokunja joa tulumine ujoda buise jotero ujo. Kutakazi ndikile kuti Yesu Kristu ndiye chakunja jeni jeni cha uzimu cha osankidwa osatinga di chakunja cha tsiku nditsikwa.
But when he was near to die, when he saw his death afar, he saw the exact time that him came with its purpose.
Komadu pamene yeyo analipa fupi kufa, ndipo pamene anaonera nthawi yokuti ayandikira, anazindikira kuti ndiye nthawi imene sopano ndabwerera, cholinga chimene ndabwerera nthawi yake ndi imeneyi.
It was that exact minute, hour and second that those who God elected were sapped. So it was the time of glorification.
Ndiyo inari ola mpindi nusu lakere nireni limene munthu wochimwa osankhidwa ati akalandire chipulumuso imene Mulungu Atate anayikiratu.
So that time Christ gave life to those he erected. It was the time of providing the life to the event. What a time of glorification.
Ndipo nthawi yake inali imeneyo imene amakhala moyo kwa iwo amene ndi osankhidwa. Nthawi yake inali imeneyo nthawi ya moyo, ndipo nthawi yabwino kwambiri nthawi yokondweresa.
And that life was in Christ Jesus. And those elect are to know Christ, the little way to heaven, the little picture of God and sin.
Ndiye nopopeza moyo unali mwa Yesu Kristu, iwo amene ndi osankhidwa anafunika kumuzindikira Yesu Kristu yo monga njira yeniyeni yowasogolera kupita kumwamba, monga chipulumuso chenicheni choonekera mthupi.
So the major reason and purpose of coming into this world, I mean Christ Jesus, was about to die and put to burial and resurrect from death to fulfill all the scriptures.
Ndiyo cholinga cheni cheni chimene ambuyesu anabwerera mdziko lapansi kukababwa mthupi kukaonekera kwa anthu yonji. Cholinga cheni cheni ndi chimene chocho kunena kuti ambuyesu anafunika kunena kuti aphedwe, ayikidwe mmanda, ndipo akauke kwa akufa. Ndikupereka moyo kwa iwo amene osankhidwa.
After Christ has spoken, right for his people, after Christ has spoken, glorifying the Father, that is to glorify the Father during this time of death time, he was to go to the brook Cedron. That is the one.
Pambuyo doponi na kuti ambuye Yesu apempera iwa amene ndi ake osankhidwawo Komanso ambuye Yesu akuyona nthawi kuti akwanira kuti alemekezedwe Atate, ambuye anafunika kutsogolera anthu kupita kunsinje wa Kedroni.
So it was Jesus Christ who led the people to this Cedron.
Ndiyetu ndi ambuye Yesu yo amenana wasogolera anthu kupita ku Kedroni.
When we read 2 Samuel chapter 15 verse 23 says,
Chifati kama werenga mbukula 2 Samuel chapter 15 verse yake ya 17 akuti
verse 23.
2 Samuel chapter 15 verse 23 baga maka.
And all the country, the world, wept with a loud voice. And all the people cast over. The king also himself cast over the brook Kidron. And all the people cast over toward the way of the wilderness.
Ndipo dziko lonse linalira ndi mawu okweza. Ndipo anthu onse anauluka. Ndi mfumu yomwe inauluka. Msinje wa Kedron. Ndipo anthu onse anaulokera ku njira ya kuchipululu.
So you can see here that Samuel is prophesying that will happen, that Christ will accomplish by crossing the brook Cedron.
Ndipo apa mukhoza kuona mmene neneri Samuel amakanenera za zinthu izi kuoneratu za chimene chiti chizachitike kuti ambuye Yesu azaka wasogolera anthu kuwola kukafika ku msinje wa Kedron.
And is preaching that there, and is declaring, preaching that there is wepting the whole country with a loud voice, and all the people passed over enclosure with the king over the brook Kidron.
Ndiye sopo apa akupitiliza kufotokozera kunena kuti padzakhala maliro dziko lonse lizalira mokweza. Kupadika kuchoko padikiza pamene adzakaoloka msinje wa Kedron pamodzi ndi mfumu yomwe izaoloka.
So there is a brook Kedron here. When you go to the book of John that we are reading chapter 19, there is brook Kedron too.
Ndinu mukamaona apa pali msinje wa Kedron pamene tikabweranso ku buku lomwe tikuyangana buku la Yohane chapter 18, tikuona so kunena kuti pali msinje so wa Kedron wachiwiri. Aziti pakuonekanso msinje wa Kedron.
So chapter 18 verse 1 is a fulfillment of chapter 15 of 2 Samuel 23.
Ndiyo notu mukaona verse 1 ya buku la Yohane chapter 18 ili. Ndikukwanirisidwa kwa mawu amene ananenedwera ku buku la 2 Samuel chapter 15 ndi mayake ya 23.
This is the way to glorification.
Imene yetu ndiye njira kapena kuti umene ndiye ulendo wa kulemera okalemekezedwa.
Because if the Father is to be glorified, there is to close the blue Cedron so that it should be made with all things that were to be made.
Ndiye notu pamene Atate alemekezedwa panafunika kunena kuti apakhale kuwoloka kwa msinje wa Kedron kuti akagumane ndi anthu onse amene anafunika kukumana nawo.
Another thing here is say that he was where there was the garden into which he entered and his disciples, which means he entered with the disciples. While in the second Samuel, we see that the people crossed over again with.
Ndiye mukamaona ndi mayike yomweyo nusu inayo akunena kuti kumene kunali munda umene analowamo iye ndi akuphunzirache kusenza kunena kuti munda umene kumene iyeyo anali kulowalowamo. Pamene tikamaonanso mu buku la 2 Samuel chapter 15 muja tikuona zonena kuti pamodzi ndi mfumu inali ndi anthu amene anali nawo pamene powoloka msinje wa Kedron.
Christ and the disciples closed Luke said Lord. Judas and the team close again Luke said Lord. Samuel says multitudes of people including the king close the Luke said Lord.
Ambuye Yesu pamodzi ndi ophunzira onse anaoloka msinje wa Kedron ndipo kuphatikizapo Judas Iscariot amene akampereke ndi anthu ena onse anaoloka msinje wa Kedron. Pamene tikamaona mbuku la Samuel tikuonanso kunena kuti mfumu pamodzi ndi anthu ena onse anaoloka msinje wa Kedron.
second verse of John chapter 18. And Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus oftentimes resorted thither with his disciples.
Pamene ndimeyashiya chiwiri mbuku la Yohane chapter 18 akuti, koma Judas iso, amene akampereka iye, anadziwa malowa. Chifukwa Yesu akankako kawiri kawiri ndi akuphunzirache.
Why Judas know the place? The Bible says because Jesus oftentimes has been at that place with them.
Chifukwa chani Judas Iskarioti anadziwa malowa. Bible likulankhula monseka bwino kuti ndi chifukwa chenera kuti Ambuye Yesu anali kupita kumene kukawiri kawiri.
The preamble ministry of Jesus Christ was by calling the disciples. And one of the disciples whom Christ called was Judas Iscariot.
Mukamayangana chiyambi cha utumiki wa Ambuye Yesu potumikira mthupi mdziko lapansi, kunalitu kuitana ophunzira. Ndipo mmodzi wa ophunzira amene anaitana ndi Ambuyeyo ndi Judas Iscariot.
Don't forget that Christ is God. He knows everything. He was calling Judas Iscariot, and he knows Judas Iscariot from his beginning. Christ Jesus was the one who was calling the disciples. And remember that Christ is God, who knows everything, which means he called Judas Iscariot with a reason, a mission to fulfill.
Ambuye Yesu ndi amene anamuitana Judas Iscariot ndipo pamodzi ndi ophunzira ena onse. Ndipo ngakhale Ambuye Yesu amamuitana Judas Iscariot, musayiwale kunena kuti Ambuye Yesu ndi Mulungu ndithu, ndipo amadziwa Mulungu amadziwa china chilichonse. Kotero kuti amamuitana Judas Iscariot ndi cholinga chonena kuti pali zinthu zimene Judas iyo akufunika kuti akazikwanirise.
He was not called without knowing the exact mission that has been assigned to him. No.
Sikutidwa makango muitana iyeyo popanda cholinga chenicheni chimene chinakonzedwera kuti pa iyeyo kuti akachichite ayi.
Christ already knew all the things, the mission that Judas Iscariot will accomplish. That's why he called him.
Ambuye Yesu amadziwiratu zinthu zonse komanso ntchito imene inaikidwira kuti pa Judas Iscariot yoyonera kuti akayikwanirise chiferekana muitana.
That's why the coming of Judas Iscariot to the company of disciples was not by mistake. It already predestinated before the foundation of the world.
Did you find that kwa Judas Iscariot pakati panza pa ophunzira ena sikuti panali kulapika kwina kuli kwonse ayi koma kuti panali kuyikidwiratu kwa Mulungu kumene anayikiratu kuti zinthu zikakhale choncho kuchokera pachiyambi dziko lapansi lisanalengedwe.
And it was from the beginning that Judas Iscariot should be with the team to this garden so that he should master the garden with the mission that him is to accomplish in betraying him.
Ndichifukwa chake tu panali poyenera kuti Judas Iscariot aoloke na ndikufika nawo kumunda kumeneko komanso akudziwe chifukwa kumeneko ndi kumene kunali cholinga chimene chiti chikakwanisidwe ndi Judas Iscariot yopo kampereka Ambuye Yesu.
It would have been a very problem for the Pharisees, the Sadducees, the companies, the killers who come and seize Jesus and kill him. Would have been very difficult. Judas was a solution.
Tifundu kukanakhala kovuta kwambiri kuti agulu la Yuda kapena afarisi abwere ndi kukuti akamugwire Yesu Kristu. Zikanawavuta m'malo mwake njira yake yabwino inali Judas.
God made it clear that Judas should be one of the called so that he should accomplish the mission of bringing the Pharisees, the people to seize Christ and kill him.
Mulungu anachipangira kuti chinthu chimene chichi kuti Judas akhalepo kuti akakhale njira imodzi yokha yowathandizira afarisi aja komanso asilikali amene akhoza kukampeza ku Yesu Kristu mosavuta ndi kumupha.
So Judas was one of the members to the gathering for the mission of accomplishing the glorification that Christ to glorify the Father.
Ndeno tu Judas Iscariot anali mmodzi wanthu amene anayikidwira kuti akakwanitse cholinga chakulemekeza Mulungu Atate kuti Mulungu Atate akalemekezedwe mu ifa ya Mbuye wathu Yesu Kristu.
And again here we see that the major enemy of Jesus Christ, it's a religion. Because Christ has been in the synagogue preaching, the enemies came from the synagogue who says, kill Christ Jesus.
Komanso tu apa titha kuona kunena kuti ndani wankulu wa Ambuye wathu Yesu Kristu ndi zipembezo. Chifukwa tu Ambuye Yesu anakhala nthawi ya Itali akumapemphera ndi kulalikira mʼmasinagoge koma asanabwere nthawi imene ijayi kukamuphera mu sinagoge mwayi.
It was very difficult for the outsiders, the pagans, to come in without the one who masters the place and masters Christ.
Unali tukovuta kwambiri kwa anthu akunja a mitundu kuti akhoze kubwera ndi kukamugwira Yesu Khristu ameneyo popanda munthu amene akumziwa bwino Yesu Khristu ndi malo amene amapezeka.
And the major groups of people that are blaspheming the name of Jesus Christ, all of these religious groups of people, they compromise the message because they are with the Bible, they are with the people that claims that they preach the gospel.
Ndiponso gulu la ikulu kapena gulu limene ndi adani amene amanyoza amene amatukwana dzina la Yesu Kristu anthu amenewo ndi azipembezo chifukwa iwowo amadzimva zonena kuti ali ndi Baibulo amalankhula za Yesu koma kupondera kwamakhala kuti akungonyoza dzina la Yesulo.
Here again in verse 2 we can see that it's Christ who called the one to accomplish the betrayal. He knows everything, that's why he called him.
Ndiyeno mundimeka chiulimu tikhoza kuona kuti ndi Ambuye Yesu amene anachita kumuita nayekha Ambuye Yesu yomuita naye amene akampereke chifukwa amadziwa za malo ndipo Ambuye Yesu anali akuziwa za zinthu zonse zimene zili zikachitike kuti aperekedwe.
Verse 3. Judas then, having received a band of men and officers from chief priests and Pharisees, come thither with lanterns, torches, and weapons.
Pamene ndime achitatu akuti pamenepo Judas mmene adatenga gulu la asilikali ndi anyamata kwa nsembe akulu ndi afarisi anaza komweko ndi nyali ndi miuni ndi zida.
So you can see how God designed the killing of Jesus Christ to bring glorification to him.
Ndiyo apa mukhoza kuona mmene Mulungu anakonzera maphedwe ache a Ambuye wathu Yesu Khristu kuti dzina lake kuti ulemerero ukadze kwa iye kapena kuti iye akalemekezedwe.
There was a need of chief priests. When you think about priests, are the one who was offering the sacrifices in the holy sanctuary, but are the people that were with the officers, leading the people with the Pharisees, going to where Christ Jesus was.
Ndidu apa mukhoza kuona kuti pali ansembe akulu. Mukamamva za ansembe akulu, ndi ansembe akulu anali anthu amene amapereka ansembe kumalo opatulika mkachisi. Koma nthawi iyi ndiwo onse amene anali pamodzi ndi asilikali kuwasogolera kuti akampereke Yesu Khristu akaphedwe.
You can wonder to see a chief priest, not just a mere priest, but major ones leading the people to the sensing of Jesus Christ so that it should be crucified.
Ndiko mutha kuona papa nchoda kuisa chii kunena kuti ndi wansembe wankulu wasangoti wansembe wambayi koma wansembe wankulu ndi amene akukasogolera kukampereka Yesu Khristu kwa anthu kwa asilikali ncholinga chonena kuti akaphedwe.
Bible non-expertise leading the people to seize the one who is the truth, the priests, the expertise of the Bible, leading the people and seize Christ, who is the righteousness and the truth.
Ndithu ansembe amene ndi akaswiri a buku la chilamulo iwowo ndi amene amakasogolera kwa anthu kukampereka Yesu Khristu kwa anthu a mitundu kuti akaperekedwe.
It was very difficult again for outsiders, the pagans, to seize Christ because Christ was protected inside the gathering of the Jews, the priests, in the synagogue.
Ndiponso kunali kovuta kwambiri kwa anthu akunja a mitundu kuti akamugwire Yesu Khristu ameneji. Pa Yesu Khristu nthawi zonse anali kupezeka pakati pa anthu achipembedzo kapena anali kupezeka pakati pa ophunzira ake komanso anthu achipembedzo amene amamzungulira. Ndiye kunali kovuta kwa anthu akunja kuti akamugwire.
So you can see that the major enemy of this gospel is the religious groups of people, the priests, the high priests, are the enemies of this gospel that we are preaching.
Ndiye pakukhoza kuona kunena kuti ndani wamkulu wouthenga wabwino umene tiwulalikira ndi akuluakulu ansembe amene amapezeka mchali chimo ndi amenewo ndi amene ali adani authenga wabwino.
For example, from today, people are doing the Passover types of worship.
Chifamwa chisanzo masiku ano monga siku la lero anthu akupanga mapemphero a Pasaka akuti ngati njira imodzi yopembedza.
Today they said it's a Good Friday whereby they're doing all sorts of dramas by saying that Christ has been killed today.
Ndiyetu leroli ndi tsiku limene iwo amalitchula kunena kuti ndi tsiku la Pasika limene amakhala nzochitika zambiri kumapanga masewero kumaonesera kuti Yesu Khristu waphedwa tsiku la lero.
Tomorrow Saturday the Christ they said is in the graveyard.
Ndiye basi tikafika mawu alimwamva kulankhula zonena kuti Yesu Khristu pano ali m'manda.
On Sunday morning people will celebrate that Christ has been risen.
Basi ndikamafika pa sondo pamwamva kulankhula akukondwera tsopano akuti Yesu Khristu wauka kwa akufa.
And on the Monday they said it's Easter Monday, the Holy Monday.
Ndiye kuti likamafika lolemba akuti ayi ndi lolemba loyera limene amalitchula kuti lolemba la paderadera limene tsiku la holiday.
But when you see the people that are doing this, you see them with seriousness, everything they are doing in a serious manner, like they are doing the right thing.
Ndino mukamaona mmene iwo akupangira zinthu zawozo amachita mwa machawi mwa mphamvu kuti timuonese kunena kuti zimene akuchitazo akuziona kuti nzolondola nzokhoza zimenezo.
When I was watching the TV, I saw the band of women crying tears. You can see the tears flocking on their cheeks. Why it's just a drama made by the expertise about the death of Jesus Christ.
Ndimene ndimayanga ndimaonera ineyo pa sikirini pa TV ndimaona gulu la zimayi akumalira kumakhesa misozi ndithu ngati zenizeni komano akupangazwa kuti ndisewero lochita uphunzisidwatu ndi akaswiri amene anafufuzira kuti mbiri ya Yesu Khristu.
And I had a question. How come a person can be crying, bringing the tears on his cheeks without somebody beating or how?
Ndino ndimazifunsa mafunso mmene ndimazioneramo kumanena kuti ndizikhoza utheka bwanji munthu mpakana kumalira kumakhesa misozi kumatsikira mmaseya mwake pamene palibe munthu amene wammenya.
Seeing the adult people, the men, the women crying, seeing the tears on their cheeks without somebody beating them.
Kumaona anthu amuna ndithu azibambo akuluakulu ndi azimayi akumakhesa misozi kumatsikira mmaseya mwawo kupanda munthu wowamenya.
If somebody will see how the tears are flocking on the cheeks of the criers, he can boldly say that for sure these people are speaking the truth.
Ndipotu ngati munthu wina atataone misozi imene kutsika mmasaya mwa iwo amene akulira munthu akhoza kufika olankhula maonena kuti koma zoona awawa ndiye kuti akulira ndi thumali lwa Ambuye Yesu Khristu.
Because there is no tears comes without somebody beat you.
Chifukwa zosatheka kuti misozi ikhoza kutsika mmaso mwako popanda wokumenya.
I just want to bring how serious the religion is on the things of God to help the blinded people to be blind.
Umarwa ndifuna ndingoonesera mmene magulu azipembezo amatengekera ndi kujijirika kupanga zinthu mwakhungukhungu pofuna kusochedesa anthu akhungu kalelo.
Religion does whatever fits to bring doom to the eyes of the blind already people.
Ndiyenotiwo chipembezo chimayesesa kupanga zina zilizonse zimene ziti zithandizire khungu pa anthu akhungu kale.
But when the blind people hears and sees the things in their blindness, they see like it's seriousness. Why? It's a trap. It's a snare.
Kumanotu anduwa kungu wakamadzimva zimene zozo ndi kumaona maswa wa kungu ama fika wazi kubira kumani na kuni nzeni zeni pamene mbalono jabe niboza.
So be careful. Be aware with these things. It's a trap.
Ndiyo munafunika kukhala wasamala ndi kuchenjera pa zinthu zimene zichifuwa kwa iwo ndi zinthu zongoyeserera chabe mmasewera.
To us, we never have this kind of worshiping because Christ is the message always.
Komano kwa ife sitimafunika kukhala ndi mtundu wakapembezedwe ayi chifukwa kwa ife uthenga wathu ndi Yesu Khristu yekha basi nthawi zonse.
The gospel that we are preaching never changes. We never preach today crucifixion, tomorrow the birth, the other day another topic. There is no many topics in the Holy Bible.
Mawa tizalalita zonena kutai wa Yesu wa ikidwa mbanda. Ai siku ni nalika mutu wina. Ai tifaba lika miti yosiana siana mbaibulu. Ai.
Even Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 2 that Christ is the only message that we are to preach.
Ndipo tunga kare ntumi Paulo anala mkulaiji mbukula wani akulito chapter 2 kunena kuti Yesu Christ ndia utenga wakao mene fedula likira.
1 Corinthians chapter 2 verse 1 says,
Mwani akolito chapter 2 ndimaikewe yamba wakuti.
Brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ. And him who's far.
Ndipo ine abale, mmene ndinadza kwa inu, sindinadza ndikuposa kwa mawu, kapena kwa nzeru, polalikira kwa inu chinsisi cha Mulungu. Pakuti ndinasimikiza mtima kuti ndisadziwe kanthu mwa inu, koma Yesu Kristu ndiye opachikidwa.
Apostle Paul was preaching Christ and Christ and Christ the crucified. Alone without compromise.
Mtumi Paulo analiti kulalikira Yesu Kristu, Yesu Kristu yekha ndiye wopachikidwayo wosachosera kapena kuonjezera.
In his preaching there was no excellency of speech or wisdom but Christ alone.
Ndipo mu uthenga wake munalibe tu nzeru ya munthu kapena kuchenjera kwa munthu ayi koma Kristu yekha basi.
When we are preaching this Christ of the scriptures, never try to accommodate excellence words to attract the people. Preach the word always.
Ndipo pamene tilalikira uthenga wabwino, osayesa kusemera motimau tina tuwakopa anthu toti tiwasangalase anthu ayi. Komatulalikirani Kristu yekha nthawi zonse.
Because religious groups of people are trying to look for the words that are applicable to the people and implement in the gathering so that it should bring the people together.
Chifuwa duma gulambira zipembezo, iwao ama yangana zo sangalasa antu, zimene ziti ziwakope antu, ndukuma funafuna mawone na kutawa sangalasa antu, nchone ngaruda antu wa unjikane akari ambili pamalo.
There is no any accommodation for the unirrect in the gospel.
Komatu palibe kusonkhanidwa kwa anthu osasankhidwa mu uthenga wabwino.
The gospel is headed by the sheep alone, not the God's enclosure.
Ndi uthenga wabwino umamveka kwa nkhosa zokha zimene ndi zosankhidwa osalini ndi mbuzi zomwe pamodzi ayi.
The little gospel never gathers the people. It divides, it gathers the erect and divides the unerect from it to go afar.
Uthenga wabwino sumangonjika tu anthu koma uthenga umakangosonkhanisa iwo okha osankhidwa koma nthawi yomweyo umakhala kuti ukumwaza wonse osasankhidwa kuti achoke pamalo kwasakhalenso pamenepo.
So if the unerect, the God has been chased away with the gospel, it's not for you to collect him in again. No, preach Christ and Christ alone always.
Ndipo ungati uthenga wabwino utamwaza mbuzi kunena kuti zachoka. Si ntchito ya koso iweyo, si ntchito yanu yonena kuti nyomwe zikazisakasaka zinaja nkumazika pamodzi ayi iweyo ngolalikira ndi Khristu nthawi zonse basi.
In season or without season, preach Christ.
Kunyengo yake kapena popanda nyengo yake lalikirani Yesu Khristu basi.
Again, Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 4, verse 1.
Ndiponso mtumwi Paulo analankhula mbuku lomwelo la 1 Akorinto chapter 4 ndimeweke yoyamba anati
2 Corinthians 2 Corinthians chapter
4
from this one he says seeing we have this ministry as we have received the message we faint not but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor holding the way of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God.
Monga talandira chifundo sitifoka. Koma takaniza zobisika za manyazi osayendaenda mochenjerera kapena kuchita nawo mawa Mulungu konyenga koma ndi maonekedwe achoonadi tizivomerezesa tokha kuchikumbu mtima cha anthu onse pamaso pa Mulungu.
He is speaking the design and pattern of preaching the gospel, the little gospel of the Christ revealed in the scripture.
Ndipo apa ukafotokoza ndondomeko ndi machitidwe ake oyenera kulalikira uthenga wabwino wotovumbuluka wa mmalemba umu.
There is no craftiness in doing things. You preach Christ always without compromise.
Palibe kuchenjerera kulikonse kumene kumaonekera mmachitidwe a zinthu koma kulalikira Yesu Khristu yekha osaphatikizira zina zili zonse.
Now see how the gospel does to the people. Look verse 3.
Ndino taona misono mmene uthenga umachitira kwa anthu verse yake ya 3.
Verse 3 says, but if our gospel is hid, be hid, it is hid with them that are lost.
Ndimachitadwa kuti koma ngatinso uthenga wabwino wathu uphimbika. Uphimbika kwa iwo akutayika.
If the Bible is saying that the gospel be hid, it means this gospel that we are preaching, it's a hidden message but revealed to the erect honoring.
Ndipo apa Bible polankhula zonena kuti ngati uthenga wabwino uphimbika akutanthauzona kuti uthenga umenewu ndi ophimbika ndithu koma umachita uvumbuluka kwa iwo khawo amene Mulungu Atate wawapatula.
Blessed is the one whom the gospel has unveiled, revealed to him or her.
Kotero wodala ndiye amene uthenga wabwino wachita uvumbulusidwa kwa iyeyo.
First of all, in whom the God, they put a small g, but it's a, this God of heaven, the sovereign one, it's a capital G, of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.
Mundime afolo akuti, mwamene mulungu ndemaone na kuti mulungu sakulankhula monga mau awayamba nchilembo chachikulu osonyeza kuti ndi mulungu wakumwambayi koma monga milungu ya mulengalenga kapena kuti yapa dziko lapansi mulungu wa nthawi ino yapansi pano unachitisa khungu maganizo awo awosakhulupirira kuti chiwalitsiro cha uthenga wabwino wa ulemerero wa Khristu amene ali chithunzithunzi cha mulungu chisawawalire.
He is saying that it's God who blinded the minds of people not to see this gospel and others to see this gospel.
Ndipo apa akukaonesera kunena kuti ndi Mulungu wakumwamba amene anachitisa khungu maso awo kunena kuti asathe kuona uthenga wabwino ndi kukhulupirira.
Here is speaking about two groups of people, the erect and unerect, the blind and the seers people.
Ndipo apa akukaonesera magulu awiri a anthu, pali anthu osankhidwa ndi anthu osasankhidwa.
The blind and those that see.
Iwo amene ndi akhungu komanso iwo amene maso atsegulidwa amene akuona.
The sheep and the goats.
Mene ndi nkhosa komanso ndi mbuzi.
Those to the right hand and to the left hand.
Iwo akudzanja lamanja komanso iwo akudzanja lamanzere.
God separates the two from the beginning.
Ndeno Mulungu anapatula magulu awiri kuchokera pachiyambi.
Which means you can't do anything otherwise. It's Christ who purpose, who directs. Whom are you to think that you can make somebody to be the elect?
So, my sister, how is that? When I go to why you are not pursuing the God, when I go to cause a jita of a minute for I, command Jesus Christ to come up and minana considerate. Nanga, you went to end and you go cause a good pangam to win a good Kalosanki.
Let us go back to the book of 1 Corinthians, chapter 2, now verse 7.
Tatendi bwereni kukuli chalimeti maanga la lawada kwenye chapter 2 maike ya 7 so far.
Verse 7 says, but we speak the wisdom of God in a mystery, even in the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory.
Koma, tira nkula nzeru ya Mulungu mujinsisi, yobisikayo. Imene Mulungu anayikira kuti upatse na khale nyengo zapansi pano ku ulemerero wathu.
Here is saying God is showing the sovereignty of God in ordaining before the world the times, the gospel, the wisdom.
Ndeno du apa akukaonesera kunena kuti Mulungu ndi apa akukaonesera tu ulamuliro wacho wa Mulungu ndi Mulungu olamulirayo kuti anayikira kuti upatse na khale nyengo zapansi pano nyengo ndi nthawi zapansi pano.
The wisdom of God is very mysterious. It is only revealed to the elect, but those God never elected them will never see Christ over the scriptures.
Ndipo nzeru ya Mulungu ndi chinsisi, ndipo nzeru imene imavumbuluka kwa yokha amene Mulungu afuna kuwavumbulusira. Koma kwa yokha amene sanafune kuwavumbulusira iwo sadazizikira nzeru ya mmalemba mmenemo.
Let us go back to our book that we are looking, that is John chapter 18.
Ndipo tatiye tibwereni kubukulo kwenu tikuyang'ana la Yohane chapter 18 sopano.
Here again we see Judas Iscariot on verse 3. Is coming with band of people having the lanterns, torches, and the weapons.
Ndiyo apa, tiona sopano Judas Iscariot, atatenga gulu la asilikali ndi anyamata kwa gulu la nsembe, komanso afarisi, atanyamula nyale ndi miuni komanso zida.
They forget and they didn't know that the torches that are in their hands is the picture of Jesus Christ. As the right.
Ndipo iyeyo anayiwala komanso samazindikira kunena kuti nyali zimene iwo amenyamula mʼmanja mwawo ndi chithunzithunzi cha Yesu Khristu amene ndikuwala.
They went to the garden right there to seize Christ with torches because it was night time.
Ndi anapitatu kumundako usiku ndi matochiwo kufuna kukampereka Yesu Khristu popeza unali usiku.
They had the weapons thinking that they can manage to do whatever to Christ's body if he will be rejected to be saved.
Ndiyo iwo anapita usiku ndikunyamula zida manje mwawo usiku popeza amaganiza ngati kunena kuti kwa iwo kuli kuthengera kunena kuti akhoza kwakwanisa kumugwira Yesu ndi manje awo.
They were not knowing that Christ is God. You can never
Christ ndiye Mungu.
You can never bind the gospel.
Ndipo uthenga wabwino sungathe kuumanga.
People are trying to forbid, are trying to bind the gospel so that it shouldn't proceed anymore wheresoever. The Lord is purposing, but let me challenge you today that nobody can bind the gospel.
Palidwa anthu ambiri amene akuyesa kunyanzisa uthenga ndi kunene ndiweka uthenga kani njira imodzi yakumanga kuulepheresa uthenga kuti anthu asiyanze uthenga wabwino koma tamverani mafuna kutsimikizireni ndi kunena kuti simungathe kuuletsa uthenga wabwino.
Look, verse 4 of chapter 18 that we are following, it says, Jesus, therefore, we are talking about the Jesus of the scriptures, knowing all things, he is speaking that it's omniscient God, God who knows everything, that should come upon him, went forth and said unto them, whom seek ye?
Donani mudimeke ya follow. Akuti pamenepo Yesu akamalankhula za Yesu akulankhulatu Yesu Khristu wa mmalembayo poziwa zonse kusonza kuti Yesu Khristu amene ndi wodziwiratu zinthu zonse ndi wodziwa nyengo zonse zili mkuza pa iye anatuluka nati kwa iwo ufuna yani.
It shows that Jesus never hide himself, but he came publicly to let the people see him and do whatever they want, because it's the only mission that him came for, to die, so that when he dies, the Father will be glorified.
Ndiyetu apa kuone kiratu kunena kuti Yesu Kristu sikuti amabisala ayi. Amaone anatuluka kuone kira pamaso pa anthu opoera. Chifukwa imene ndiye njira imene amafunika kunena kuti iye imene anabwerera. Kuti akaperekedwe kuti akafe akaikidwe mʼmanda ndi Yesu Khristu a Mungu anati akalemekezedwe.
So they asked him, whom we seek ye?
Ndinu anawafunsa kuti mufuna yani?
This question is for them to point the exact enemy of them.
Ndinu funso ilini limakaonesera iwo kuti akatchule mdani wawo weniweni amene iwo akumufuna.
Because the following of Jesus Christ into this garden is because there is an enmity between Christ and the people. So let the people point the exact person who is their enemy.
Chifukwa anthu kupezeka kwa anthu amene wawa kumunda kumunda kumene kumapezeka Yesu Khristu kunena kuti pali udani pakati pa iwowo ndiyeno Yesu Khristu amakawafunsano kunena kuti amuloze weniweni amene ndi mdani wawo amene iwabwerera.
Verse 5 says, they answered him, Jesus of Nazareth, remember about Nazarenes that I once preached about, the separated people. Jesus said unto them, I am he, and Judas also, which betrayed him, stood with them.
Amene mundimeya 5 akuti, anayanka iye, anamiyanka iye, Yesu Nazarayo. Ndipo maonena kuti Yesu Nazarayo, musaiwale sonka ni ya Nazarini, ya Nazari, Nazareni, amene timayanga Nazariye nthawi ya mbuyo mo, amene ndi anthu opatulika anthu apa dera. Yesu ananena nawo ndine. Koma Yudasi yemwe wompereka iye anayima nawo pamodzi.
So Christ answered the people that I am the one whom you want.
Ndipo Yesu anawayankha anthu kuti ndineyo amene inu mukufunayo.
When we read Exodus chapter 3 verse 14 says, Exodus chapter 3, verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thou shalt thou say unto the children of Israel, I am, hath sent me unto you.
Mbuku la Exodus chapter 3 ndimeyakea 14 akuti ndine mulungu ndipo mulungu anati kwa Mose ine ndine yemwe ndiri ine natiso ukatero ndi ana Israeli ine ndine wandikuma kwa ine.
So you can see the conversation that was between Moses and God himself when Moses wanted to know the exact name of the one who is sending him.
Ndiyo ndu hapa mukoza kuona kulankulana kumene kuna chitika pakati pa Mulungu ndi Mose pamene Mose amafuna kuti akafotokoze kwa Israeli kuti akafotokozere bwino kunena kuti ni ndani amene wamtuma.
My name is Aya.
Ndipo anamuyankha iye kunena kuti dzina langa ine ndine yemwe ndiri ine.
So go and tell the multitudes of people that my name is Aya. I am the I am that sent you to rescue the people from the bondage in Egypt.
Ndiyo muvesi ya 15 akuti ndipo Mulungu anani naso kwa Mose ukatero ndi ana Israeli Yehova Mulungu makamaka ndimeke ya 14 yomweyo akuti ndipo Mulungu anati kwa Mose ine ndine yemwe ndiri ine anatizo ukatero ndi ana Israeli ine ndine wandituma kwa inu.
You can see here the one sending the son. Go and tell the people that my name is Aya. Very understandable.
Ndiyo apa mukhoza kuona kuti iye amene wamtuma munthu kuti akafotokoze mawu mawu adzina lomwe walipereka kumene kwa Musa kuti ukanene kuti ine ndine mawuonzeka ovuta kuwazindikira kuwamvetsesa.
Nobody can understand the scriptures if it is not God who will unveil it to you.
So mwezi tandauza kunena kuti kulibe munthu amene akhoza kuwazindikira bwino malemba ngati sizimu wa Mulungu amene akhoza kuchita kuvumbulusira kwa iweyo.
So the Aya was the one sending Moses to rescue Israel from the bondage in Egypt.
Ndiyo ndu iye amene ali ine ndine ndi amene anamtuma Mose kuti apite ku Igupto akawatuluse ana Israeli kumeneko.
Now when we go back to the book of John chapter 18 we see Christ responding to the band of people saying I am he.
Ndiyo ndu tikabwerera ku buku lomwe kuti kuyangana la Yohane tiwona zomera kuti Yesu Khristu akukayankha gulu la asilikali kapena gulu la anthu limene linabwera kwa iwo namanena kuti ine ndine.
The people answered that we need to Nazareth, which means they speak the special Christ, special Jesus, whom they are in need of. They needed the exact Jesus who is from Nazareth.
Ndiyo ndu anthu amanena kuti ndikufuna Yesu Mnazarayo akusoyeza kunena kuti iye amene akumufuna akufuna wopatulika ndi wapaderadera amene ndi Mnaziri wochokeranso ku Nazareti.
So because the people say that we need this exact Jesus of the scripture, the one who is of the scripture says, I am he. That is the name of God, the name of Jesus.
Ndiyo anthu akufuna kuonesera kunena kuti iye amene akumufuna ndosiyana ndi anthu onse koma akufuna Yesu Khristu amene malemba adu ananeneratu za iyeyo. Yesu Yesu Khristu anawayankha kunena kuti ine ndine kusiyana kuti ine ndine Khristu.
So how can you differentiate these two words, the I am in Old Testament and the I am in New Testament?
Ndiyo mutha kuwasiyanisa bwanji mawu amene wawa mawu awiri omveka mofana nawa ine ndine amene tamuona mbuku la Exodus mchipangano chakale komanso ine ndine amene akuonekera mchipangano chasopano.
It's not different. The I am of the old is the I am of the new. It's God himself but revealedly in the person of Jesus Christ.
Abantu balibe kusiana kwina kuli kwonse ine ndine wanchipangano chakale uja ndiye mweyo so amene akuonekera kuti kuti ine ndine mchipangano cha sopano koma kuti Mulungu yosopano anangoonekera no mthupi ongovumbuluka kuonetseredwa mthupi sopano kwa iwo amene ndinotakidwa.
Which means the people were seeking to kill God, the iron.
Zomwe zitanthauza kuti gulu la anthu awawo adali kufuna funa kupha Mulungu amene ndi amene ine ndine.
Christ disposes himself on public. I am the God whom you come.
You know, Yesu Kristu yu anaziwonetsera yekha kapena kuti anazipereka yekha pamaso pa anthu powauza kwaye akamunena kuti ine ndine amene ine ndine Mulungu amene niyo mwabwera kufuna kukuphani.
Title of the message of today, whom ye.
Kuti wauthenga wa tsiku la lero mufuna yani.
For today here, but we'll continue it tomorrow on Sunday as the Lord purpose.
Mm-hmm.